moja nikupe mapenzi milele na milele mpenzi ndio tuishi pamoja nikupe mapenzi milele na milele
mpenzi kuja unipe mapenzi nimechoka kungoja nikiwa kazini ujumbe nasoma mamani wa Nairobi wa Mombasa na piwa kila sehemu onyesheni mapenzi kupitia hisia matendo na mawazo nipe ushauri nipe mwelekeo wa kupata mapenzi
penzi ndio tuishi pamoja nikupe mapenzi milele na milele mpenzi ndio tuishi pamoja nikupe mapenzi milele na milele
baby nimefika paro kwa kuchelewa na hope utaelewa sula sina kura ni nayo kukuvote kwa hati yangu kukuvote kwa gaba yangu kama first lady kukuvote kwa king yangu kama queen kukuvote kwa length yangu kama mother magdalene baby come for me baby don't learn for me baby come for me baby don't learn for me
penzi ndio tuishi pamoja nikupe mapenzi milele na milele tuishi pamoja nikupe mapenzi milele na milele mpenzi ndio tuishi pamoja nikupe mapenzi milele na milele
baby
baby
I'm here
I'm there
I'm standing
I am walking
I'm standing
I am sitting
this way
that way
I need you
I want you
Come baby,
come baby, come.
Come baby,
come baby, come.
Mpenzi, ndio tuishi pamoja. Nikupe mapenzi, milele na milele. Mpenzi, ndio tuishi pamoja. Nikupe mapenzi, milele na milele. Mpenzi, ndio tuishi pamoja. Nikupe mapenzi. Milele la milele mpenzi ndio tuishi pamoja nikupe mapenzi milele la milele.